njagaliza kuba nawe okutuba obukiika kyenvudde nsalawo tubadduke tugobere mu ttale ewala olwaba ennugu gye ndiyera gy'oli mubaddugalire mbadde nteesa bwentiddadi titufuneyo akazinga tukazimbeko waababiri nze naawe kuba ntiddemu okusigala omu abakwagala be bangi nababondeka nga nkaaba obukaabi ate mbatyanya abayaaye beesisa nnyo mbamanyi naye ekigendererwa mu byonna kuba kubba basajja baabangi sobola na kuddo omwami we yamukyusa mbadde nteesa bwentiddadi kitufuneyo akazimba tukazimbeko waababiri nze naawe kuba ntiddemu okusigala omu abakwagala be bangi nababondeka nga nkaaba obukaabi ate mbatyanya abayaaye beesisa nnyo mbamanyi naye ekigendererwa mu byonna kubakubba basajja baabandi naye naawe tubeereko siriyasi tuyiwa amatiriyo batandika omusinja olungumeeke manyi tirwe tulifiira babbi abalingiza muntu wange naaba olwonteredde mu mukwano olunga kwesigama simagamaga bubalimbatidde tunaabanga tweraga omukwano ebbanga lyonna mbadde nteesa bwentiddadi titufuneyo akazinga tukazimbeko waababiri nze naawe kuba ntiddemu okusigala omu abakwagala be bangi nababondeka nga nkaaba obukaabi ate mbatyanya abayaaye beesisa nnyo mbamanyi naye ekigendererwa mu byonna kubakubba basajja baabandi
Yeah.